Country Records.
Aho sina bana rakabije naguhuru kundo dakeneye aho singaburiro wijose kandi nginzaririmo kumbaga aho sindirimbe zahararutswe nkabandi guterera nsango wamanutse kasasira wakangutse Kombi tetejeho Bimbosa mahoro Mutimu kanja Bikanira kuibazo Baiba Esura munda Ura munda Muku najiru kunda Baiba Sobo sinchaka kwambeka Uwamaze kuremba Ari nayo mavu bimbona Aho sinsigo wano jereshkwe Kandi jewe mfitumera Fitumera Ubi nzu ntiyuzuye Nje nkabanyisiza Mu kibanza kidahari Uruko mbitekerejeho Bimbusa mahoro Umutima ukanya Bikanira kwibaza Yeah.